Uganda olwaliro yegasse ku mawanga amalala mu nsi yonna okwefumiitiriza nate ku lunaku olw'akawuka akaleeta mukenenya olw'ensi yonna olwa World AIDS Day era ng'emikolo gy'eggwanga gitegekeddwa mu kisaawe ekya Katoliki ekizinda mu disitulikiti ya Bushenyi. Omulamwa ogw'omwaka guno gugamba nti building a sustainable HIV response to end AIDS as a public health threat by 2030. Okusinziira ku kakiiko ka Uganda AIDS Commission, bannayuganda akakadde kamu n'emitwalo 53 be bawangaala n'akawuka kaleeta mukenenya era ng'abantu 370 be bakwatibwa akawuka kano mu mwaka ogw'edde 2004 ate 200 ne bafa mukenenya omwaka ogwo. Abakulu balabudde nti abavubuka wamu n'abalala bakyali mu kabi kamanyi ddala ak'okuyola akawuka kano akaleeta mukenenya. Abasawo wamu n'ebitongole by'obwannakyewa basabye abantu okugenda mu maaso nga bakulembeza kaweefube ow'okulwanyisa mukenenya okuyita mu kusomesa abalala okumwetangira okukomya n'ate okusosola n'okuwola abamulina wamu n'okuwagira abawangala ne mukenenya. Ng'eggwanga likuzaawo olunaku luno olwa mukenenya, bannayuganda bakubiriziddwa okwekebezanga amukenenya abalwadde okusigala ku ddagala wamu n'okukozesa obupiira bukalimpitawa n'okubeera abeesigwa wamu n'ebirala.